Oh yeah, oh yeah.
Another
sweet
vibe.
Usheni sensa si. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensa si. Bangala mapende venina kula. Ooh, venima kula. Oh, yes, she's your mama. And I know, I know. This is your auntie, yes I know, I know. Mazi why, why? Mama ni chita chamcho. Siku tisinifuna kuti panja lako ikazi bwelo kutandala.
Awe.
Siku tisinifuna panja lako ikazi yona mweni kusungila.
Awe.
Komacha mene nifuna ni chakuti valeke ise kutipendela. Hello futive nifuna nifa kutivaleke ise kutisalula. Koma nambo yopa kuyopa nyumba yanga. Natika pena vani pembelela infa. Chifu kwa teija na ija na wakwila vapita. Na vango penda munga ni maodita. Ushe ni katundu imweshu wa katundu. Yeva sevenze sakuniwe inga. Kodi these days vikwa tivaka ina nishi ufu nikachabe uli na kamane. Otherwise, uzazi peza vama kuchua kuma gathering ya mu family. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venima kula. Oh, yes, she's your mama. And I know this is your auntie, yes I know, I know. Manze why, why? Mama ni chita chamcho. Auntie Jenny, va auntie vako baby. Kodi ni chani chame ni mafunga. Ndaba ni mauna, vakapwela. Umayamba tuma attitude. Kodi ni ngani mwanzi, amene wa maleta iku kalifia. Is it because ni nalega kutuma za fataleza? Ushe ni chani kansi. Wafu na kuziwa na katundu hili kuchipinda. Ndaba baka pwela veve. Nangu vose venze mushe veve ni kufaka minga. Ah, sini bazonda ya hii. Sini funachabengani ya kupendelana. Kuchito pendela kumozi shua imwe na maimbo. Natindie chikondi mama inepano na zingwa. Na sensa si. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensa si. Bangala mapende venina kula. Ooh, venima kula. Oh, yes, she's your mama. And I know, I know. And she's your auntie. Yes, I know, I know. Manze why, why, why? Mama ni chita chamcho. Olo makolo banganeo. They could have never do such a thing. Do such a thing. Olo pali mwana wanganeo. I could have never do such a thing. Do such a thing.
Abongo zimwe. Never ever
do such a thing. Do such a thing. Takupe mpani ndiseva na manu. Don't you ever do such a thing. Do such a thing.
Ni sensa si. Bangala wapenda venina gula. Ooh, venina gula. Oh,
usheni sensa si.
Kungala wapenda venina gula.